ekitongole kikola amunogola ebigezo byakamalirizo echa Uganda National Examinations Board kifulumizza ebivudde ebigezo byakamalirizo ebyakolebwa omwaka 2025 ebya siniya eyokuna makagoba president Nakasero. Mukufulumya ebigezo bino minister w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni abadde omugenyi omukulu ategezezza nti abayizi emitwalo ana mu ebiri mu lunaana mu emitwalo ana mu ebiri mu kanaana mu lukaaga mu abiri mu munaana be baatuula ebigezo bino nga kuba no 9 n'obutundutundu 6 ku buli 10 be baayise ate nga baayise bulungi. Executive Director w'ekitongole kya UNEB Dan Odongo ategezezza nti ku bayizi bano abayizi 214 mu 292 babadde basajja oba balenzi ate abayizi 227 mu 8 mu babadde bayizi ba buwala. Ababadde mu masomero agali ku nkola ya bonna basomero babadde 15 mu 6 mwana mu 2 ate babadde masomero ga bulijjo babadde 27 mu 5 mu 2.
The total candidature was 432,163 candidates who sat from 3,975 examination centers who registered for the examination. This compares to 359,417 candidates in 2024, giving a very big increase of 72,742 or 20.2%. Mama, I want to say this is the largest increase in candidature we have ever recorded in the UCE examination. And it is a testimony that those that are coming through, the increases of candidates coming through from primary are also staying on up to this level, and we are having fewer learners dropping out. Out of these, 204,292 or 47.3% were males, while 227,817 or 52.7% were females.
Oyo ye Dan Odong nga akulira ekitongole ekikola amunogola ebigezo byakamalirizo ekya Uganda National Examinations Board nga bali mu kufulumya ebigezo. Wabula essomo eri ebyafaayo eriyitibwa History and Political Education beemu ku bitakoleddwa bulungi mu bigezo bino ebifulumiziddwa naye ng'abayizi abasinga bakoze bulungi era bw'atyo Janet Kataha Museveni n'asiima nnyo kalikiramu eno empya esobozesezza abayizi okuba nga bayita bulungi. Amasomero ag'enjawulo gagenda ddala mu maaso n'okucaca nti oluvannyuma lw'okuba nga gayise bulungi ebigezo byabwe muno mulimu Kakungulu Memorial School erisangibwa Kibuli. Omukulu w'essomero Haji Buwembo Jamil ategeezezza nti abayizi 46 bonna bayise.
Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ebigezo bya siniya eyokuna bifulumiziddwa olwaleero era nga twebaza Katonda. Abaana bafulukulidde ddala bulungi nnyo bonna. Twatuuza abaana 46 bonna basobodde okuyitira ddala, tewali mwana n'omwalemeddwa okufuna certificate. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, twebaza bakama baffe aba board, twebaza abasomesa bonna bakoze omulimu mulungi n'abayizi bonna okutwaliza awamu era tubayuzaayuza, na buli muntu yenna yenna abazadde tubayuzaayuza, mwebale nnyo support, mwebalire ddala.
Karombaga, director w'essomero lya Gayaza Cambridge College, naye ategeeza nti n'abayizi ab'essomero lino bayise bulungi.
Ndi musanyufu nnyo olwa performance y'abaana baffe aba Gayaza Cambridge College. Abaana bonna baayitidde mu result 1 era baakoze bulungi. Tulina ezisukka mu 200 ne B. So nebaza abasomesa n'abazadde okutuwa abaana, era tuli basanyufu nnyo nnyo akuba abaana baffe bayise bulungi.
Latib Doka owa Legacy Senior Secondary School ekiwa Umitiana naye ategeeza nti ewaabwe basagambiza
abayizi baffe bonna be twatuuza baayitidde mu result 1 ate nga bonna baafunye A ne B ku subjects ze baadde bakola zonna. Sciences ne arts baazikubidde ddala waggulu, era ffe empologoma ya Mitiana era leero tukikakasizza. Njagala kwebaza abazadde, njagala kwebaza abasomesa, njagala kwebaza abadirekita ne community yonna, abakozi bonna aba Legacy SS olwo mulimo gwetendo libakoze okulaba ngatu ku mechiti bwacha fe ngaba nanta megwa bamitiana district mu bya sciences iranda ga kusubiza abazadde bonna ababadde n'abaana mu senior 4 mbubonna tubawadde half basare okusoma sciences mu senior 5 ya fe ate ezo basa zijja kubera paka senior 6 mwabacha aliye yabatanaleta bana kolegase banaye mudduke bunambiro muje tubawe basalize kusomero era bagabane ku birungi ligase byegaba
na sio Lydia omukubadukanya St. Mary's Seat of Wisdom High School na Chifuma Mukono na ye ategezeza nti abayizi bawe bonna bayise bulungi
tuli basanyufu nnyo engeri abaana ba performance bulungi bonna bayise mu result 1 tetwasuddeyo n'omu twebaza nnyo abasomesa baffe abatuyambye okutuuka ku kkula lino awamu n'abazadde baffe obutatusuulirira n'olwekyo twongera okubakunga era okubasaba abaana twongere okubatendeka obulungi